byonna sijanjaba nsiriya eyeralemya abasawo bonna ojanga nkukebera nemanya ebbumba muva emiti eminene najo njisigula ninga buludoza kalibobo konanga nyondo yitabano eddagala ndisuzeeno bingi mbiwulire bibosi nawambye nnyo oyo yesu n'abafumbo banonya nnyo ndi mubi mu by'omukwano bino ndi mubi kwemanya ndi mubi mu kuwa mapenzi supa ndi mubi ndi mubi mu by'omukwano bino ndi mubi kwemanya ndi mubi mu kuwa mapenzi supa ndi mubi kalibopo customer care baby yes I give
bide bide
mu kutunga emitima eginenyese najo ndi mu
bide bide
akawoo ne kuba Versace Tom Ford ne Bugali gwesaba kyoyagala mu mbeera yonna ndi mu by'okukira kubali muntobazi ndi wakabi mukaserezi ndi wakabi nzawanika pawa ku bikondo ku kyalo nga gaweddeko bebi ndi mubi mu by'omukwano bino ndi mubi kwemanya ndi mubi mu kuwa mapenzi supa ndi mubi ndi mubi mu by'omukwano bino ndi mubi kwemanya ndi mubi mu kuwa mapenzi supa ndi mubi kalibopo bingi mbiwulire bibosi nawambye nnyo oyo yesu pasupa n'abafumbo banonya nnyo kalibopo konanga nyondo yitabano eddagala ndisuzeeno ndi mubi mu by'omukwano bino ndi mubi kwemanya ndi mubi mu kuwa mapenzi supa ndi mubi ndi mubi mu by'omukwano bino ndi mubi kwemanya ndi mubi mu kuwa mapenzi supa ndi mubi